Music Surgery.
Kutia tena machoni na baki jiuliza uliko je pako shwari ama pameja wana tafrani nimekaa nikawa aza nikaona nikutakie baraka kusuli lebaya minote ndea usijali nimeachilia
pendo la baba lili nisachi mwana lika nikuta nimeinama Nifanya upya limenibadilisha pesa ulio yatenda ja
ukanielekeza
ili nisamehe inabidi nisahau
sikuchukia
Fasi ulikunja, pakuni siku ulibeza Hila moyo umejaa amani, sina tena chuki pakuziweka Kwa moyo mmoja
uwe na amani unoga
Na mwamini Mungu,
usihofu jirani sitakuroga
Nimesha futa jama,
nimesha futa
Chuki nimesha futa,
nimesha futa
Nimesha futa bwana,
nimesha futa
Baya yote nimesha futa,
mimi nimesha futa
Pata mume Tuliondoka tukiwa hatuna kitu Tumerudi kimeja kibu Na yale yote mliotenda kwa kukosa utu Tumesame moyoni hatuna bifu
Pendo la baba lili misachi mwana lika nikuta imeinama
Limeibadilisha, limenifanya upya Limesa ulio yatenda jaga